Najinenepea sasa kibonge, raha unazonipa kwa nini nikonge? Walai acha one donge, tunavyopendana hatuna mawenge. Penzi unalonipa la kisurutani, kuna muda nahisi niko peponi. Kumbe niko duniani, wanipara zinazozidi kifani. Na kupandisha dau kuanzia leo, kubwa nalonipa kamala kwenye video. Bonge la toto, sio kimeo, ukinita naitika jana na leo mailo. Atupangani kama fungu ya nyanya, mimi na baby wangu tunapendana. Lil love tuna mambo ya drama, hadi tunaanza fanana. Ilo,
ilo, ilo,
tumezama kabisa.
Ilo, ilo, tumezama kabisa. Ilo, ilo, tumezama kabisa. Ilo, ilo, tumezama kabisa.
Crazy, give me two, I give it to you. Anything I'm ready. Sounds amazing. You have my baby. Look at me, look at you. See how we made change. Kweli umenibamba, we moja ya kona. You gonna kill me slowly. Sina haja ya kudanga, mapenzi ya kitanga. Unanipa na enjoy. Na kupandisha dau kuanzia leo. Kubwa nalonipa kamala kwenye video. Bonge la toto, sio kimeo. Ukinita naitika jana na leo my love. Atupangani kama fungu ya nyanya, mimi na baby wangu tunapendana. Lil love tuna mambo ya drama, hadi tunaanza fanana. Ilo,
ilo, ilo, tumezama kabisa. Ilo, ilo, tumezama kabisa. Ilo, ilo, tumezama kabisa. Ilo,
ilo,
tumezama kabisa.